Ngibingelela abalimi nginamukela esiqephini sethu sokugcina sengede yangoJanuwari okungumasingana kulo nyaka u-2022 ikhasi leshumi nanye isihloko sithi Qaphela ukuthomba okuphuzi. Ibhalwe nguSharon McFarlane, umcwaningi ngezifo zomoba kwaSesri. Ifundeka kanje. Siyacela niqaphele uma nibona lezi mpawu kunanoma iluphi uhlobo lomoba noma ngabe ungakanani kuzo zonke izindawo ezitshale umoba. Sicela nibikele ihhovisi labezifo nezinambuzane nokusatshalaliswa kwezinhlobo zomoba eliseduze nani uma kukhona okusolisayo enikubonayo. Kungenzeka ukuthomba okuphuzi okuyi-orange rust kubhebhetheke ngokushesha kwimboni yethu uma nje kuke kwaqala kwatholakala. Phambilini izinhlamvu zalokuthomba sezike zatholakala konoqhaka bezinhlamvu ababebeke kwelinye lamapulazi esikhungo sezocwaningo eKomati Bhoda. Kodwa sona isifo uqobo besingakabonakali emobeni waseNingizimu Afrika. Uma uhlangabezana nalesi sifo, sicela uthinte enye yalezi zinombolo. Uma ngabe usemzimkhulu, ungathinta uMnumzane Khomo ku-082-653-3151. Noma uthinte uMnumzane Thwala ku-060-571-3355. Uma usesizela, ungathinta uMnumzane Nkala ku-082-655-0387. Noma uthinte uMnumzane Mtunwa ku-079-453-2124. Uma ngabe use-Eastern, ungathinta uMnumzane Bhoda ku-082-654-3546. Kanti uma useNoordtburg, ungathinta uMnumzane uWinkelson ku-082-654-3549. Noma uthinte uNkosazana uEdmonds ku-071-334-8122. Uma ngabe useNorth Coast, ungathinta uMnumzane uNaude ku-082-653-3144. Noma uthinte iNkosazana yakaKhumalo ku-082-789-9218. Uma ngabe useMatikulu noma eNtumeni, ungathinta uMnumzane uGillespie ku-083-661-002. Noma uthinte uMnumzane uKlasner ku-082-655-3568. Uma ngabe useMpangeni noma eFelixton, ungathinta uMnumzane uRadzilani ku-083-653-3150. Noma uthinte uMnumzane uMngoni ku-082-801-3064. Uma ngabe usomfolozi, ungathinta uMnumzane uFaxton ku-083-459-7003. Kanti uma usejozini noma uPhongola, ungathinta uMnumzane uDebye ku-078-894-9026. Noma uthinta ihhovisi labo ku-034-413-2120. Uma ngabe usempumalanga, ungathinta uMnumzane uAdenov ku-083-655-5011. Noma uthinte uNkosazane wakaTrampleman ku-083-335-3846. Uma umlimi ebengakuthokozela ukuthi athole iziqephu ezedlule kusukela kwesokuqala, angathinta umeluleki wakhe noma athinte umxhumanisi ku-071-850-7292. Ngiyabonga.